iskuulka hoose dhexe ee sare degmada Weejid ee gobolka Bakoola wali Boko Eid Nguinga wali banaal hirgeliyay dawladda dhexe ilaa iyo hadda wali boo sukumid ayaa iskuulada wala ka barawa ardada danta yar ee Konola degmada Weejid ee gobolka Bakoola maamulaha guud ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee degmada Weejid Abdulqadir Isaaq Cabdi oo isla hadlaya Arlaadi Radio ayaa sheegay in baahi weyn ku jirta iskuulka taas oo helitaanka muhiim ee iskuulka maamule Abdulqadir Isaaq ayaa sheegay waliyaabo oo ka horeeya baahanya iskuulka inuu ayaa buugaagta manajka taas oo iskuulka 2020 kii la hadeersi kaliya dugsiga hoose iyo dhexe
ee maashan tuuri buwaq manajinka u baahday oo eedani ay tahay dadku filabaatanki iyo marko nishaani buwaq manajiga ilaa dugsiga hoose dhexe kulli daraamood 2020 arday runbi iskoolka ilaa 2020 arday rood farq weyn aan dhahay ee dhinaca manajka baahmi ah hukam dawladda koonfur galbeed ilaa dawladda federaalka wasaaradda walbarashada may ba ku xusuulaan in manajkaasi dindin noo tagar dugsi sar gabiisa bahor may la raawisay walmayno siin oo manajka maalmiintu wala ku dhakaan buwaqta ilaa arday qaar oo dad awoonga un leey meel raas jeebkana soo qaabanay si oo wala soo waran ilaa galay maana dawladda jeer dugsar oo ii waxaanu dirmale dugsi maxalla ee ibo hoose markaa aan diiran xilligaas lamaad ku labaatan ka hadii kulli lamaad ku labaatan ka hadana farqan dhahay marka manhajka jeeda baaho culus oo meel raas miidan le aan jarka ma cusubidaana bal inigaas ee manhajka indhan si degdega nin ku qabashi ardayda meel raas maskaxiyo
saas oo kale maamulaha guud ee dugsiga hoose dhexe ee sare ee degmada Weejid ee gobolka Bakoola Abdulqadir Isaaq Cabdi ayaa waliba sheegay in iskuulka iyo dhikaayanka 20 macalin intiyo iyo iyinga haano haysana dhaqaalaha ka filan ee tobara aqoontiyo korlanka qaadawa saadraadiye wasaarado walbarashada dawladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed waliba uu soo koobay in wal ku qabada dhammaan baahiyaha ku jiraan dugsiga hoose dhexe iyo sare ee degmada Weejid ee gobolka Bakoola
wasaarad walbarashada dawlad goboleed koonfur galbeed iyo wasaarad walbarashada dawlad dhexe may baan diraana iskuulka degmada Weejid school of faaweyn oo dawladda la too macallimiinta si obbilaasha iska wax u qabsay deegaanka deegaan may baa qoslaan intima kaalmaan deegaan macallimiinta mushaaraad la raadi may baa si gaar ah qoslaan wali bi training macallimiinta tababar male lamaad kun ilaa kun fartiga telegro hal maalin may la raashay sheega training tababar macallin iskuulka may seen may asuulaan bal macallimiinta nin tababar macallimiinta kadaan jaamacadeen ee dugsi sare ee jiraan ilmaha aan wali wax baran iska filinin meel raas agoodiyo nambleey intii ardaydan ilmuhu geysiyaan laakiin maashaan tababarkii maalinka ka targalay maashaan marka cilmiyaasna tan loo xalay tababarka macallimiinta tan inay ziyade in shaqada soo socodka adkaaday lan qoray kuna dhaqaab online hada maalinta inay ka tababarkii aqoontii ee fidiyo korraxdaadii oo soo laani
iskuulka hoose dhexe ee sare ee degmada Weejid oo 2020kii la kulgeli dugsiga sare oo hadda walbarashadiisa meel faaliye maraayta iyo waliba uu soo baahanyahay xilligan in markaas uu soo hela caawinaada dhiniga wasaaradda walbarashada ee